ivumele ngiphinde ngibingelele bese ngikwamukela umlaleli lapho ekhaya ulalele khona kuzo zonke iteshi zomphakathi kuyizona namhlanje siyiphakela bukhoma sila eRichmond Local Municipality kungulwesihlanu mhlaka 19 April 2024. Sithi hashtag Freedom Monday inyanga enkululeko eNingizimu Afrika. It's been 30 years with freedom democracy la eNingizimu Afrika. Lekwalokho unyaka omkhulukazi lo njengoba sazi ke ngomhlaka 29 is an official date yokuvota eNingizimu Afrika. Kanti ke namhlanje sila ngaphansi kwase Richmond Local Municipality nalapho khona kusuku olukhulukazi ngaphansi kwamasipala nabahlali abakhelekela lo masipala walapha eRichmond. Ngalesikhathi samanje la sithatha ithuba samukela nakanjani uyenakela umphosithi la mayor ngaphansi kweRichmond ubaba uNgcongo. Sithathe lethuba baba sikubingelele sikwamukele emhlonishwa.
Sikubingelele msakazi sibingelele nabalaleli bonke abakwazi ukurethwa ile live broadcast.
Kuyintokozo ukuthi sibe nawe la mayor namhlanje. Ngiyazi uhlasimpe mangabe usithathe nje usibeke sokuthi ke namhlanje ngoba siyabona ukuthi ke la it's an official launch namhlanje nalapho khona nizoveza futhi umbono emawuthabheka lombono uzowubona njenge long term, but ngiyazi uhlasimpe uzosithatha usibeke wena ukuthi ni break down kanjani lombono wenu weminyaka engu 2042.
Yes. Namhlanje usuku olukhulu usuku lapha siqopha umlando angisazi introducanga igama ummeli waNgcongo umeya wase Richmond Municipality.
Okay.
Deployed by the African National Congress. Namhlanje usuku olukhulu lokuqopha umlando Richmond Municipality la si rebranda khona iRichmond. Sinikeza iRichmond a fresh image. We are actually rebranding iRichmond, painting it with new beautiful colors amahle kakhulu uzobona imbala emehle ubone ilogo entsha that is appealing with abahlali bonke base Richmond Municipality. The logo that we are unveiling today, a logo that you know has gone through a number of consultative processes and designs ebesifisa ukuthi as incorporate both the history or the background of idolobha noma indawo yonkana yase Richmond kuvele futhi ukuthi singobani senzani njengamanje noma sibukeka kanjani le logo futhi iphinde iktshela ukuthi ku 2042 iRichmond sibuka ikuphi because ikhulumisana nevision yethu. Le logo ke ihlanganisa izinto ezintathu without understanding i-background yethu izokulahla le logo ngoba uzongazi ukuthi lingenaphi iwesa uyabo uzongazi ukuthi singenaphi ikhali, you will see the spear laphaya uzongazi ukuthi awukwane ihlahla zingenaphi hlala kwane kwanamabhilidi ngoba asikaliboni ibhilidi elikhulu kangaka eRichmond because you do not understand i-vision iRichmond Municipality enayo. I-vision yethu it by 2042 Richmond Municipality will be an economically vibrant smart town and the agricultural hub that offers its citizens a healthy and social environment.
Okay.
Manje le logo ke that we have just unveiled namhlanje na ingakho iveza iwisa nomkhonto okuyikhali ibaluleke kakhulu emlandweni nasemzabalazweni we Richmond Municipality. Abanye ke bayazi ukuthi Richmond late 80s and early 90s iRichmond has been engulfed by ama civil wars and political violence and killings ebezikhona that has dragged iRichmond backward even post 1994 we were still socially and economically recovering. Even today I can still say we are still in a phase or in a process of socio-economic recovery because kusekhona abantu who still suffer the emotional scars of their loved one that were lost or who paid the highest price abahamba babizelwa enkosini. Kodwa namhlanje sizovala lawo leyo chapter namhlanje size kovala leyo chapter sizovula ipage elisha lase Richmond Municipality.
Hlasimpe ngoba ngiyafuna ukuthi usakhuluma ngepage elisha njengamanje ngiye ngabona la babumeya ukuthi kugcwele ama stakeholders noma sithi laba batshale izimali ikakhulanza abalekelela kuona umasipala as a whole. Ngifuna ukubheka ukuthi bona balithathe kanjani ikakhulazi lo loguquko.
Inhloso ukuthi kube khona abatshale izimali ingoba uhulumeni eyedwa yabona isiqubulo sethu sithi sihambisa intuthuko kubantu sibambisene. Manje uhulumene yedwa ngeke ayithuthukise iningizimu Afrika. I-Council yase Richmond Municipality ngeke ithuthukise i-Richmond Municipality iyonkana. Sizodinga ukuthi kube namabhizinisi amasha a-establishwayo azolekelela ukuthi kube nengxenye yabantu abaqashwayo e-Richmond. Njengamanje na we have ama shopping center awu2 asikakabi nemali enkulu kodwa Richmond Shopping Center ne shopping center lephezulu lapha engaka Boxer eku Chili Street just opposite nje igarage lele belaziwa ngo Caltex lapha phezulu ngaka KFC. We have got to Boxer omakhamu neitolo o Studio 88 abasanda kungena lapha Richmond Shopping Center netolo ezinye eziningi eziya ngokuya zanda e Richmond. Kuyasijabulisa ukuthi almost inyanga nenyanga we receive calls of potential investors abafisa ukuzo establish ama business abo e Richmond ngoba bebuka le vision, bebuka i commitment yethu esinayo, bebuka i effort esinayo, because this is not just a vision, it's a commitment actually ukuthi thina ngo 2042 sibona idolobha lethu li economically vibrant lithuthuka masisha ngokomnotho. Manje ke abantu osoma business nama investors bayawuthanda umhlaba onjalo labe abazi khona ukuthi when we establish here we establish emhlabeni noma kumasipala o saved where we are short ukuthi we've got leaders that are committed towards championing the service delivery towards ensuring that we are safe, towards ensuring that there is a peace and stability emphakathini. Manje ke siyafuna ukusho ukuthi siyabonga abatshali izimali abavele njengamanje nabenza business e Richmond. Sibonga nalabo abasisababiza ngama prospective investors that we have invited. Abanye abaningi babo they've committed ukuthi bazoza baze ko establish ama business abo, lokho kuzodala amathuba amaningi omsebenzi. As much as uhulumeni wadala amathuba omsebenzi entsha ikakhulukazi uhulumeni kwaZulu Natal usanda kulontsha usithesha waya as commit ukuthi bafisa ukuthi ngalonyaka kube sekunabantu abawu 600,000 asebeqashiwe Richmond ihlomulile nayo kakhulu kukhona abantu abasha njengamanje nje abafunda abenza ama license befundiswa ama drivers programs noma osoma business ba la Richmond laba abane ama truck okudriver bafundiswa la e Richmond. So banikezwe uhulumeni lawo mathubo esethambani ke niyofunda e Richmond bayafundiswa la. Abanye kade bengisendela izolo ukuthi sesinama learners kade ngibona nje abawu 52 abathi sesiwatholile thina ama learners esisizwa uhulumeni wemiyango wezokuthutha. Baningi abanye ke abaqashwe ko community CWOP, abanye baqashwe ko community safety, abanye baqashwe on various government, abanye bakwa ATIA, abanye balapha nalapha. Kodwa ngifuna ukuthi amathuba omsebenzi ngeke enziwe uhulumeni eyedwa. Uhulumeni ifocus yakhe naye enkulu enye ukuthuthukiswa kwengqalasizinda. Yabo uhulumeni have got number of responsibilities ukuthuthukiswa kwamathuba omnotho. Uhulumeni une responsibility yokuthuthukiswa kwezemfundo, ukuthuthukiswa kwezempilo. Njengokubona ukuthi Richmond sinesibhedlela esishasha esi anvelwe nje uhulumeni wakwaZulu Natal oholwa umama uNomosa Dube Ncube, uMC udadewethu uNomagogo Magogo Mgadi. Siyabonga kakhulu ukuthi lapha eRichmond Municipality muhamba nje kancane ngoDurban Road sesinesibhedlela esivulwe last year akuseyona iChest Hospital. IRichmond kade inesibhedlela la KwaZulu Natal esispecialized okuyiChest Hospital, kodwa abantu sebekwazi ukuya manje noma yinini isibhedlela sethu nje sisemthethweni esiwu 24 hours sika Department of Health esisebenza amahora awu 24. Uma ugula nje uyahamba uye khona. We've got number of clinics. I can mention iclinic ese Richmond kwezempilo, we can mention iclinic ese Indaleni, bese si mention ese Pateni, si mention ese esenhlazuke. We've got i-mobile clinic ivakashela zonke indawo la ingakabi khona iclinic. Alikhi khona la i-mobile clinic yase Richmond ingavakasheli khona. Inabaphathi bayo, ine staff sayo towards commitment kwezemfundo. Siyasho ukuthi sineyikole eziningi la ezakhiwe ilo hulumeni okhona. Sineyikole eziningi ama primary nama high school, abantwana bayadla lapho. kodwa ke ngifuna ukuthi ke ngoku ase Richmond municipality sikuningi kakhulu nathi esikwenzile ikakhulukazi ku infrastructure. We are about towards the commitment or step towards the realization of 2042 vision. Ngizokuchazela nje msakazi ukuthi e Richmond municipality uma sikhuluma nge economically vibrant smart town.
Okay.
You know uma ngabe kunocimicimi we load shedding.
Yes.
Sine Richmond kuswe khanya. Yiza nje Richmond ugesu ngeke kodwa e Richmond uzofica ikhanya ikhanya futhi ngendlela you know climate resilient because asikhanyisi only ngama generator cha ama lights ethu emgwaqweni ama solar powered street lights or LED lights ayikhanyela wona noma ngathiwa ugesa wukho manje ke lokho konga ugesi because we want to be an economically efficient municipality so konga efficient and effective konga ugesi kodwa futhi kungaphazamisi service delivery noma ukudingwa abantu so ke siyajabula kakhulu namhlanje ukuthi lolu suku luzozala iRichmond entsha
ngoba ngiyafuna nalo mhlawumbe sibheke la mayor ukuthi usukubaluleke wakuveza engicathi wonke nomuntu olalele njengamanje ongumlaleli uyathokoza ukuthi ambuleleke ngalokuthi cha nina nifana nabahlabi bekhwele nezisebenzi ezikahulumeni okwena ukuthi nihlabi ikhwele nisho ukuthi cha umphakathi unaloku naloku naloku okufisayo endaweni ayakhele bese ukuthi uhulumeni njenge service provider akulethe lokho njengamanje ubalulile ukuthi kuneyingqala sezindlu uhulumeni athewa letter esikushabela kushayela ke ihlombe kakhulazi nakubahlala engcathi kubakushayela ke ihlombe njengoba kodwa okuye kube yizinye ingqinamba oye kubhekana nazo uyothola ukuthi mangabe sekwenzeke ikhadi la uthola ukuthi umphakathi awuseneme khona uthola ukuthi sesikhathi usufuna ukulimaza yona le ngqala sezinda uhulumeni ayakhe kanzima nabo futhi akade beyifisela ukuthi be khona but ngenxa zokuthi lathi be khona la ebengashayishana kwembono khona noma ungename khona uthola ukuthi sekube nokulemazeka okunjalo but nifuna ukubhekana nokuthi ninake njengomasipala qinisekisa kanjani ukuthi ingqala sizindi kakhulaze efika la noshintsho ihlezi safe
isikubulo sethu sithi siletha intuthu kubantu sibambisene yisona esisilawulayo nesisilekelela kakhulu ngoba akusona nje isikubulo esisibhale phansi kodwa siyaqinisekisa ukuthi abantu kumele bahlale njalo benolwazi ngoba kwesinye isikhathi nakuba bekhona nje abasuke bene agenda yokuhlehlisela uhulumeni emuva kodwa eyikhathini eziningi abantu uma bengabe bengenalo ulwazi kungekho kubamsana phakathi kamasipala nabahlali kwenza abahlali babe frustrated by service delivery backlogs ezisuke zikhona or the challenges that you know will be encountered by ama various projects project ngizokubalela nje mhlambe ungingabibikho kwamanzi ukucima kagesi inkinga lapha nalapha kodwa isiqubulo sethu sisenza ukuthi siphume siye ebantwini njalo njalo we've got number of public participation processes esinawo ama platforms ahlukahlukene amakhansela ethu they hold ama public meetings achazele abantu ngentuthu achazele abantu ngama challenges that we face you know from time to time achazele abantu ngeplan of action esisuke sinayo uma kusuke sekukhona la mhlambe esingatholanga khona in time ukuthi kunenkinga ekhona and abantu they have embarked on a protest engajwayelekile la eRichmond municipality we've got a rapid response team eholwa umama uKhonziwe Mkhize usomlomo isikhwishikhwishi impela esigijima kakhulu ohamba yaye kohlangana nabantu aye ku consult nabo alalela izinkinga zabo abuye angithathe ezumeya sambe siyo intervene la kusuke kudinga khona ukuthi si intervene mangabe kusuke kunenkinga ngizama ukuthi nje lezi akuyona into evamisile kodwa mayikhona ngenxa yokuthi sineyithangami eziningi futhi sibamsene nobukhosi bendabuko noma nobuholi bomdaku sibambisene ubuholi bomdabu sibambisene nazo zonke inhlaka zobuholi nje utaxi industry inhlaka zabantu abaphila nokukhubazeka sibambisene nabo sibambisene nosomabhizinisi manje akubi kuningi okwenza ukuthi even nabamasonto sibambisane nabo akubi kuningi okwenza ukuthi kube khona izinto enjengana lezo
mina sesikudedela ngithema ngabe ngiqala uhlelo ngasho ukuthi inyanga ezothwasa inyanga kaNhlaba siyathi ke mhla ka 29 is an official date of voting ngeZimbabwe Africa ungathindela kulokuphetha
yabona lo le 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 unveiling, official unveiling of Vision 2042 and the logo. Ikona nekahle nesikhathi la isiningizimu Afrika igubha iminyaka eyo 30 yentando eningi kanye nenkululeko. Uyabona uma ngabe unegama kwawena ungaliqondi noma une image kwawena ongayiqondi, kubalekile ukuthi yose I self identity nje uyiqonde ukuthi mina nje ngiwubani, ngisukaphi, ngilaphi, ngiyaphi. Manje ke awusuku ungakhululekile mangabe zontathi lezi zinto ungayiqondi ngawe uqobo. Uyabona mina igama lami nje ngumelikhaya nje ngiyazi ukuthi ngaliqanjwa ubaba uma ngizalwa ngalo wayenyaka engazalwa ngawo. Ngiyalazi ngumelikhaya ubaba wayenaphupholini ngami thiwathi ukuthi ngikhule ngikwazi ukuthi ngibe umuntu ozoba insika yekhaya lakhe lapho khona amandla akhe ephela. Nathi ke le vision esiqondayo noma le logo esilontshayo namhlanje yena si ingenye yamakhona stone esithi ibalulekile kakhulu ukuthi uma sigubha lo 30 years of democracy sithi head towards usuku olukhulu la ngomhla ka 29 kwawona umhla ka 29 May ngaphandle kwale nkululeko yilungele esasingenalo. Manje ke this is the hard end democratic right esal acquireisha ngokuthi sikhululeke through I freedom charter. Manje ngiyafuna ukusho ukuthi abantu base Richmond ngibaqhuquzela bonke ukuthi mabaphume bayo exercise their democratic right ukuthi bavotele inhlangano abakholelwa kuzona ba defend the hard end democratic gains engikhuluma ngazo ukuthi namhlanje sine access ku infrastructure, sine zindlu zemixhaso, abanye abangakazitholi kodwa bayazazi inhlelo ukuthi zithini, abanye banogesi almost 95% wase Richmond awusakhanyisi ngekhandlela, ukhanyisa ngogesi, bane access to the piped water either in their yard emagcekeni abo noma just a few kilometers, 2 kilometers or 2 meters or maybe mhlambe abanye because ama meters abanye ompompi bawo 200 meters bawo 100 meters away from their homes. So ke manje abantu ke bahambe baye ko defender esikuzuzile njenga nohulumeni wentando yeningi bangahlali emakhaya, ngoba enye into esibuyisele emumva abantu abangaphumi baye kovota. Abantu futhi mabevota bakhumbule ukuthi kulo 30 years vele uhulumeni bekulindelekile ukuthi abe nazi inselela ngilinganise ngocimicimi kagesi. Ingqalasizinda kagesi yakhiwa eminyakeni eminingi prior this 30 years of democracy engikhuluma ngawo. Manje ke ingqalasizinda kagesi yayakhelwe abebala futhi elithile futhi abambalwa kakhulu ekwakufayele bahlomule kulo gesi, kodwa siwuhulumeni wentando yeningi saqinisekisa ukuthi wonke umuntu ngale kwebala, ngale kokuthi udla imbuya ngoti noma udla izambane likapondo, wonke umuntu waba nawo gesi. So kuzolindeleka ukuthi kube nama challenges engqalasizinda ngokunjalo namanzi. INingizimu Afrika yonke ineyinkinga zamanzi ngoba amanzi ayehlelelwe kudala ukuthi asupply abantu abancane noma abebala noma abomnotho othile abahlala ezindaweni ezithile ezayithuthukisiwe ngaleso sikhathi. Thina sohulumeni wentando yeningi siwathathile lawo manzi sawayisa kubantu abangathathi intweni ngoba siwuhulumeni onakekelayo, siwuhulumeni ongabheki ibala lamuntu. Manje ke abantu ke abangathathi lezo inkinga nyane ezincane ngoba la esiwe ngekho khona amanzi siyawahambisa amanzi through ama water truck silekelele umgungulo of district municipality. Ngifuna ukuthi abantu ke bangavumi ukudlala oqhiphkowe beyinhlangano kodwa abahambe bayovotela inhlangano abakholelwayo ukuthi sebeyazazi ukuthi zenze lokhu nalokhu nalokhu, banelungelo lokuzikhethela mabefika kwi ballot paper, kodwa they should be informed bazi ngalo hulumeni ukuthi yini osuyenzile. Siyabonga.
So delopha kube intokozo kakhulu, sithathe le thuba sibonge ngethuba lakho nokusihlonipha nje sibe nakho lesikhathi manje.
Siyabonga kakhulu, msebonga kakhulu msakazi. Usuku lakho nawe libe lohle.
Kulungile, simdedela kanjalo nakanjani ubaba umeya uMK Ngcongo namhlanje khona ke la Richmond local municipality, njengoba ke sazi ukuthi bese sembulela ukuthi ke ithini unveiling yabo ye rebranding yabo ikakhulukazi nawe iVision 2042 namhlanje, njengoba ke zingu 19 insuku ku April 2024. Kwamanje ake ngidlule ngala mangibuya selihlabela ke phambili nohlelo.